Imbela segu peli minya kakshona malanga Ngingakboni dali Ngingakboni dali Imbela segu peli minya kakshona malanga Ngingakboni dali Ngingakboni dali Kutsi nkweli pano yinyot bonle last hand was some Bulawa inkumbulo maungeko yet fute kwam Kutsi ntsatsi mbayi mbayi ngwi set nzaba ngyobonana nawe Yeah, au tsatsi pende pepu ngpalele ne location Ngoba nsendlele ngulawa depression Ngitsanzela kutsi nguwe wukutalalo Ngtsanzaba ngihlala wangnike talitsandvo lwakho Yeah, imbela labanyang baboni Zanza wena wetfa angbaso Imbela ngbaboni wena love me Au kutsi nkweli zintaba Yobola wena standa sami Ukuthi nkweli zintaba Yobola wena standa sami Imbela sekupeli minya Kakshona malanga Ngingakboni dali Ngingakboni dali Imbela sekupeli minya Kakshona malanga Ngingakboni dali Ngingakboni dali